Manyi nti mumpulira, I know. Biti zange muziwulira, I know. Na yava mute mukereza, I know. I know, mugamba no. Chimanyi nti mumpulira, I know. Biti zange muziwulira, I know. Na yava mute mukereza, I know. I know, mugamba no. Wata wokwata inze muntu wo. A zero distance, isi kabilo. I want to enjoy ingo wende muchika. Kilani hedi mungo maze musika. Bapita aka kubana chaka. Bapita doni kubani namu. Bapita kingi kubana wamba. Bakuba hit inze vuri mwaka. Dwe, gamba gamba veyo. Aka kubya veno. Gamba gamba veyo. Aka kubye gamba vogambi. Gamba gamba veyo. Aka kubya veno. Gamba gamba veyo. Ti aka kubya veno. Chimanyi nti mumpulira, I know. Biti zange muziwulira, I know. Na yava mute mukereza, I know. I know, mugamba no. Chimanyi nti mumpulira, I know. Biti zange muziwulira, I know. Na yava mute mukereza, I know. I know, mugamba no. Banyimbala veyo nga mwebuza buza. Jagala kumanya buzibu no kwebuva. Mwebuza buza, mwekoza koza. Mbalete lo kutia, iye. We, munda bako kalene mukankana. Tokola newo bofu na kanana. Okuntia, wasoka kunjoka. Elagongu wake, misana nze mkuyola. Kati gamba, gamba veyo. Aka kubya veno. Gamba, gamba veyo. Ti aka kubye gamba bugambi. Chimanyi nti mumpulira, I know. Biti zange muziwulira, I know. Na yava mute mukereza, I know. I know, mugamba no. Chimanyi nti mumpulira, I know. Biti zange muziwulira, I know. Na yava mute mukereza, I know.